So yeah, what going on, guys? Welcome to another episode. Niko yenu hapa fresh and clean. Niko na mako co-host wangu hapa hivi. Wanaanza na intro zao. Tuanze na kijana wa Butere.
They don't know me, son.
Mbwa.
They do not. Who's gonna carry the logs and the boats?
Sasa wewe log na boats. Hata ndo ya maji hamna. Boti tunaonana na boti tunaonana hayo watu. Kijana.
Either way, guys. Welcome back. It's Mans Like Jerry. Yeah. Apart from that, you don't know me. You don't know me.
They don't know you, son.
Yeah.
Urudishu ushago mse. Uleto Nairobi kusoma.
Kocha sahi. Kijana kocha. Ajiko studio.
Niko juu ya mti.
Kidogo kidogo kushtukia mevunjwa hapo na ng'ombe. Bulu fulani imekuja kupita na yeye.
Hapa aya, muongea haraka ni 10 MB imebaki.
Oh my day.
Kijana amezea movie za DJ Afro. Akaona Creed A.
Ameona Creed anashanga. Hey! Kwani niko kingine?
Hey! Ni gari. Hey!
Ni mwana mzee anavaa. Eh?
Acha shauri ajipige intro alafu tuambie hizo mavazi, kuhusu mavazi.
Oh, hey guys, we're back again. It's Mzazi Leon. Yeah.
Hey Buda, kwani shauri alipata base? Siku mbili amepata base. Hey, kwani baridi nakupigaje? Hey, hey, nimeshtuka.
This voice be sexy all day, every day.
Eh, funga mdomo.
Bro, say ni screenshot chats ni one nionyeshe watu wenye unasemanga unanibagini tume ma voice notes.
Unajua mko na bahati leo siwezi fungua mdomo sana. Mtini kone studio, mko na bahati. Hmm? Leo mnaweza jibamba. Lakini nitapata tu, nitawapata. We, Butere ulikuwa unasema nini kuhusu mavazi?
Ati mavazi.
Ulikuwa unaanza kutuambia sijui ulikuwa mwanamtu amevaa nini.
Huku tunaitanga maleba.
Maleba.
Ati.
Hey. Wale Kiswahili sanifu maleba.
Hey. Na maleba ni nguo.
Eh. Hey.
Ati chukua maleba ujisitiri uchi.
Bas, hivyo sasa.
Hey, zivo da.
So nasema, imetokea Creed 3 bana, tunaona wase. Wana box na boxing glove. So ujifunika huko matawi. Zandizi hivi umekunja kwa mkono.
Hey, buda. Hapo nyi kuna tofauti ya ng'ombe na nyinyi kweli.
Hola.
They don't know us, son. They don't know us.
Ati Waluya uzaliwa na social pressure ya kukula.
Bana msi. Social pressure.
Jo. Wazia kukuingia. Kuna shida za msi amezaliwa kwa kuna wasi wako successful pressure yake ni kuomoka na kueduke. Asome, Mluya, asipokula, huo ni misfit mse.
Kwanza hiyo kijana.
Kwanza leo. Leo ungejua kitu tumedishi. Wi.
Alafu unajua Butere amekonda. Sasa yeye anaonekana anga tu kama social misfit. Sasa huko hivyo Butere kwa depression niko umekonda.
Msali za unajua leo amezaliwa kama Wade. Msali Wade tu kichwa pekee.
Walai.
I see. Kichwa ni Stan. Kichwa ni boys mwingine.
Ni wewe.
Zee.
Jana na kaka ni pin pop nyeusi blackberry.
Hey.
You don't know me, son. Hamnijui. Kwanza mnajua sasa hii nimesha bleach hadi.
Wapi haga nini?
White supremacy.
Hadi wewe kakuwa white jo bado. Hey, lakini utakuwa kenyeji wa kwanza na jua mzungu. At least you utakuwa Guinness World Record.
Bana.
Lakini wase kwani huko kwenyu ni mimi peke yangu nafanya hii podcast ni kigame ama nyi mko wapi kwani?
Sasa unachoza na kuku utakatitoe wapi sisi?
Amna ma gaming setup.
Si tuko sawa msi. Si ni hey. Si.
Unajua
we planned kids msi.
Jo, unajua nini shida ni? Kitu imekuja nyamtu hajazoea na shinanga akianounce.
Amna gaming setup. Juadi si scheme kiflick hapo mapad.
Msi anacheza kalongo hapa na
acha kalongo. Sipewa laptop ya si 2000 imeharibika. Anajiangalia kwa kila na nani hiyo ndio setup.
Bana msi.
Nyewa si basi amjui basi form basi. By the way, should I speak to you guys in English or Kiswahili?
Acha.
Kan wewe ofani. Why na acha uvunje ulimi hapa wezi keep up.
Unataka tubanie.
Unataka watu kutuonyesha watu script yako.
Tabania hapa.
Jo,
like you guys
manyapo tukanzuliwe msee.
I am utterly zonked. Amna gaming setup.
Maafu.
Haina shida baba, haina shida.
Kwani mna surviving aje?
Yeah bro, si atu ringi msee.
Tuko humble, humility.
Yeah,
you. Unajua lazima nielewe ngoso. Lazima nifanye ngoso Jerry ataelewa jo.
Yeah,
get it boy, get it boy.
There's something for everyone.
Wewe wikizenyu unakuaje buda?
Shauri anza.
See you. Hii wiki yangu imekuwa tu doma, nimekuwa tu kwa keja. Yo wiki ingine ilikuwa tumemaliza exam.
Boring.
What boring?
Boring.
Get a life.
Punguza kiasi.
Hakuna wiki ya
mzee. Get a nigga.
But hii wiki ingine inakuja, I think it will be more interesting.
Uongo.
Lakini unajua pia kukumedi kwa keja ni kazi fiti msee.
Walai msee.
Unajua huko. Poleni, lakini unajua si kila mtu akona familia hivyo. Enjoy nigga.
Aya.
Sasa mnataka nini? Shida ni mwangi kwa wewe kuwa serious.
Si unachome hapa ma
Zii, mimi nasema ku appreciate vitu. Naona.
Haya tu ku appreciate kwa Kiswahili itakuwa aje?
Ku appreciate.
Toa rambirambi.
Kunrudishia mkono. Ama inakuangaje? Hiyo tukufunza sisi. Si miaka yetu tukufunzwa hizo.
Ningependa kumshukuru Mola.
Kwa minajili. Abu tuambia Butere lakini wiki zako zimekuwa je huko?
Mi kwanza just to clear out the air, imekuwa rumor siko Butere by the way.
Mhm.
Mi nilikuja va KK yangu huku
va KK.
Get out of here.
Get out of here, bro.
I came here. Whereabouts unknowns? At the unknowns. Imekata.
Buddha. Ule pastor kwake ni Shakahola ama huyu boys anaweza kuwa huko bro.
By the way anaweza kuwa huko msi.
Cho? Akisema nuns. Hadi raenda nikataza kuingia huko. Huyu boy yako huko nini?
Niko huku. Unga imetiangwa.
Gaming setup kumbe ni maombi anaongelelea. Kufanya fast.
Ni mfupa za watu nyamekufa imeanguka hapo msi.
Jo, wanacheza nazo kalongo longo hapa.
Sasa muache niseme VKK yangu inaendelea aje. Ni mimi ndo najua.
Nachukua mifupa na kwenye sparring, tufanye sparring noya.
Bana.
Kwanza hiyo story. Sijafika bado kwa story ya sparring. Tulia.
Sema basi.
Tulia.
Sema basi Shakahoko.
Sasa tuliingia nilianza VKK saa tu. Nimekaa nimekuja huku chakula imepikwa.
Mlo.
Haya. Mlo. Nikatulia. Amande saa tukaanza sasa. Fit this journey. Nikaingia hapo kwa gym. Ufala tu yangu ya tuende sparring. Mzae mwingine hapo akasema ati. Nikuwa nimegoja mtu atasema hivyo.
Kijana ulishaidia.
Akaniambia ati chukua boxing gloves hapo yeye atachukua hizo pads. Alafu to fight. Sasa mwambie uwezi fight na pads. Akasema wewe tuingie tu.
That no rule.
Mwaipigwa sio pads hawezi pigwa nayo ngumi. Nilipigwa bare hadi nikaenda nika increase PR sasa ina bench 20. Kofi ingine hapo.
Mbona utoshi kupigwa?
Hadi
Chelsea ifanyiwe hivi na Man U.
Bana.
Achieve failure.
Kwanza juzi tumewa na shauri timu yake imepigwa msee.
Timu yangu msee.
Man U msee. Uboza alipigwa kaanza kusema. Ati, I don't give a damn about. Sijui
mena na ball. Mnakumbuka walifanyia hivyo Brighton pia siku nyingine.
Mpate vitu zingine za maana msi. Kwa nini ball kila saa? Mtafute mademu surely.
Na unatuambia kuhusu mademu.
Unatuambia kuhusu mademu kweli eh.
Mtafute
mademu. Unajua Buteri hakuna kitu kingine ya maana siku hizi anaongelelea. Hadi niko shua. Umse niko shua amechelewa kufika studio. Jia alikuwa naomba ruhusa. Show, babes, can I go record? Anaambiwa sinifonya vijana wawili usiki. Kwanza uliona. Uliona kwanza.
Relax.
Lakini sasa mimi niko na hope Juma guys. Niko na hope.
Pia miangu iko live.
Unajua huku hivi kuna jua hivi. Hadi kakenyeji kangu naweza kaotesha jua ka hivi. Kuna hope.
Bado hujatuambia wiki yako.
Hai bro. Mi pale niko sina weeks. Lakini kuna vitu zinapika. Something is cooking.
Boys in Hendrix season.
Mbaya. Sasa mimi nilishakubali kazi yangu itakuwa nini goals. Yeye mimi nilishajikubali. Nimekuwa tu nimeamua kupiga rest hii wiki. Nilikuwa nasaka gym nitapiga, nimepata place. Niko stuck between two places. Nitachagua ni gani. But otherwise nimekuwa hapa na mkidi wangu polepole. Bakie kiasi. Kumedi tu. If it's in this day, it's a matter, you know, I can say something prematurely. That's good. lakini roho tu ipumue, hakuna kazi nyingine.
But guys, sasa ina bench 50, wewe una bench ngapi?
Oh, unasema bench 50 ni kitu ya kubench ama ndio tunapigana nayo?
How what do you bench? Shori, what do you bench?
Jenga ameanza kuwa na kiburi.
Jo, na ni 20.
I swear it was the worst mistake alifanya ni kuwatch Creed aki ya nani.
Chwani, unapiga hiyo kama bench press yako, chest, chwani.
Hiyo CPR bado.
Hey, Buda, uko bado mbali mse. Saa, tulia.
Kuna no. What do you bench?
Hai, mi nilikuambia humility tuko nayo.
Hey, Leon, kwani si tunaenda, where are we going wrong in life?
Well, but a damn, you understand. Yeah. You broke the code, my nigga.
Yeah, tulia.
What's up?
Muna, unakumbuka ile stuff ulitumia ile ya warning ya iPhone ati naenda kushut down.
Jo?
Ai, miss kushtuka. Nilijua tu
niyo, ni acha nikuambie. Huu boys ni kienyeji, eh?
Alidhani ni hiyo.
Kwa group chat, mimi nilituma ile nini, ile video fulani ya like ni video ilikuwa interesting inachukuliwa, alafu ikakatikia katikati juu ya battery low ile pop-up ya iPhone.
Nilicheki.
Umse yani alikuwa zile za, hey, nilikuwa rada. Niko like, bro, you missed the whole fucking thing. Who was
it? Who kijana?
Na first comment ilikuwa nini? Watu wa Android. Seeing this on an Android. But who boys kabla ndanalize hivyo wanaona, hey, wacha mimi nikuwe Adonis Creed. Lazima nikuwe rada.
Defense.
Siwi, uko alert hivi kwa sparring. Uko alert kwa simu lakini una kunyoroshwa mzee. Na yeye ndo liitisha mechi.
Mimi nilisema kijokes.
Buda, wanga mbaya mzee.
Lakini usikii, hii nayo iko justified juu. Huu mzee ni kae ni pro. Tuseme tu yeye ni pro.
So wewe umeona
Junani fight na neat pads. Eh?
Wao umeona Rocky 1 mpaka 6, Creed mpaka 3. Na 3 uko na cinema, unaona live hivi. Na umekuwa unafanya boka daily, unatupiga si wanyonge. Ukapatana na poa, ukakuwa poa.
Previously on Fresh and Clean podcast.
This nigga is four of ni 0044.
Oh my god.
Oh.
I swear 7 see. 007.
Lakini najua tumehesabu hizi 4 zile za. Tukiamua kuhesabu kweli. Hey boys amepigwa mseje. Hey.
Mse anakula L's team see.
Kina Floyd, kina Haaland wakipitisha best record zao, huyu pia yeye ana beat yake daily. Anapigwa tu worse kuliko last time, lakini usishtuke. Ukishinda hiyo punch.
Haaland is doing the most.
Hey man. Na sijui niliona game yetu next ni Leeds ama bro. Si hapo anaweza fikisha sijui bao ngapi mzee.
Hey, jamaa anafaa.
The last time tuliwapiga more than 5 goals. No jamaa hakuwa. Hey Haaland ana. Hey. Lakini umeona pia nini hivi tunania amekuwa kijaribu. Alvarez.
Alvarez pia ni
Alvarez. Uko sijui nje ya paint. Hiyo kitu itangwaje box. Umte, huu boys ni mnyama mse.
Itabidi Alvarez amejifunza kucheza number 10 sasa. Ai, inafaa wote wacheze.
Anaweza guza hapo. Na hii game mshu silo na Wonder Boy. Foden kalingia hivi kaka amenyorosha bao. Hiyo bao ilikuwa.
Foden naye kabaya.
alafu walikuwa funge ya pili ni mwenye sijua alipigaje. Alikuwa toke na bao mbili mse.
Lakini magaiz nikiwaambia Foden mimi ndo nilimwachia hiyo chance acheze main team naweza kubali.
Wewe hata ukavalishoje. Unakumbuka Balotelli venye alifanywa racism?
Mm.
Kiitwa nyani hadi wewe sijui ungefanywa nini.
Eh, mimi ningekuwa nakuja na si utulie msikie. Nakuja na bag. Eh, mkitupa hizo mandizi na zidaka na ziseti.
Unajama jambo hizo usaibu mpira ni kama anaenda kukurushia teke. Hey bro, ukiingia Man City mimi naachana na full time sasa. Unajua tu Jerry amesainiwa. Sadi huyu mtu wetu hapa anaweza ingia basi.
Ina tunakula kwa si mundati tupeni yet.
Yeah. Lakini si unajua most of it haiku atuja clock sana. But anyway, nini ya leo kwanza? Sijui tutalenga politics zenye ziko currently. But tax rate iko Kenya sasa iko crazy. Sijui kama mmeona.
Anyway. Hey, your finance bill.
Hey, lakini sasa hii shows wata watati bro. Makeup wamepigwa kutoka wave mpaka cosmetics. Tax.
Ile inafaa.
The population of men is about to increase.
Wow.
Una brada msi huko? Nigga, do I know you?
Do I know you? The Negro is sick.
Wewe ndio nani?
Wewe ndio nani?
Eh.
Eh, kwanza mpatane na mafans wa Butere. Eh, mnaweza hipa.
Eh, bro. Kwani wewe kwenye kutaka? Lakini
kwenye hakuna hiyo. Yenyu itakuwa wanyama, population ya wanyama ile.
George of the Jungle.
Bana.
Hey bro, hiyo kitu lakini itapiga wa CMC.
Bana.
Eh, hey, sai kubaya dem makeup kit. Hey bro. Hiyo ni enough kama proposal.
Umeona? Hey, kwani ni dowry unapea?
Eh,
hey. Si hiyo dowry bro.
Yo yote.
Uko 1%. Hey.
umelipa familia mzima bro.
Bana jo.
Wezi daisho kitu kingine. Eh, lakini itakuwa crazy. Acha tuone wanaume wenye tutaka.
Bana. Tuone.
Nini ya leo? Leon ulikuwa unasema tuanze na gani?
Tuanze na ya friends with benefits.
Acha kwanza tu explain hii kitu especially to Butere. Jerry, unajua FWB ni nini?
Eh, mimi nikwambia si mimi hadi Butere nimekam vacation. Mimi kwetu ni Alaska.
Sawa basi. Tutabishana. Lakini for a minute kumekuwa na hizo stories za FWBs. Kwanza tuanze. Ni mbona tech yenu ni gani kwa friends benefit? Ni kitu legit ama si legit?
Me, I think your stuff as in at the beginning it sounds like a good idea, but as it continues, as in one of you at a catch feelings eventually.
Hey, no, umesema straight up. Butu ambie. Ilikuwa wewe ama yeye? Ilikuwa wewe ama yeye?
Hey, you're opening up wounds.
Lakini kukachwili nsikitumba.
Eh, lakini sazi, that was not the point, mse.
Unajua bro, lakini mse. Ehe.
Kukatch feelings as in, inabamba senye. Nyi wote mekatch feelings, lakini ka iko one-sided. As in your stuff, hey yo bro, utaumia mbaya.
Uliumia? Uliumia bro.
This I'm speaking from a friend's perspective. For a friend.
A friend told you.
Mm.
Butere, this is mafikia.
Hey. Kwanza much movie inaitwa Friends with Benefits Netflix.
Si tufanyangi Netflix bro. Sina kama chat jamaa kaka wewe bro.
Wendo kwa juu bro. Wako juu bro.
So mimi naona as in hiyo idea yote mbona saa mkuwe friends? Si kunaweza kuwa tu na benefits without nyikuwa friends.
Buda. Buda. Kwani ulichukua tu nyani juu kwa barabara mkasema oya. Hata kulisi.
Bro.
Ni mtu buda. Si ni mtu paso next na wae juu tu mabeshte. Mwa kwa tu mkichekiana. Ukaona aji.
Zii. Kwa za. Amfai kuwa friends. Kau umeamua ni benefits. Ni benefits.
Hapana. Ubeshte ni kwa kutu ya kwanza.
Hmm?
Ubeshte ni kwa kutu ya una za tu
piganisha. Ukoshua yu ndo inakuanga the situation kila time.
Mnakuanga mabeshte alafu mnamua
jaribu
wiki kujo.
Kwani
ni zile ni zile cheat days, zile one crazy night. Ukoshua mnakuanga mabeshte kwanza.
Si lazima ya
unaona hii ni benefit. Si once, yani unaona ibarili na kupiga hivi unaona. Chanipigia simu, unacheki. Tukaa hizo mbio mbio. Mkionana mnajakti mwaleta pale, unacheki.
Hey!
Benefit.
Yo benefits peke labda njini maponsta. Unajua maponsta no wanaitonga kufanya tu kazi kama mingia.
Basi hivyo sasa. Benefits only.
Sio ndo hiyo mchezo ya FWB hapa na sneaky link. Jamaa anakuja hivyo ushaanza kupika. Yako, cheki humsi. Cheki humsi. Zii.
Lakini mimi hiyo idea I see it well na mimi. Mdati unajua mbona naongea hivi. Kuna mtu atasikia mahali.
Hey. Kuna misi jui. Kani choma full baba.
Eh?
Kani chidao baba.
Lakini kusema ukweli mi. The only experience nimekuwa nayo iliisha na nimeamka majitu yenye miraba minne zikaniamsha.
The boy is cheating. The boy is cheating. You got it all on tape.
Hey bro, so, lakini yoni.
Me, personally, haijakuwa the best experience. Pale inshavu unanikanga majitu yenye miraba minne. Saa hiyo ni kitu ilikuwa inafanyika. Ay,
buda, hapa kwa ni majitu. Walikuwa kama jitu kwa kichwa. Kwa moja. Na dogo. Umsebi FWB na msi amekafiwa huko. Hey bro. Hey, alikujiwa na buwana. Hey, took my... Lakini, hey. Minaona, FWB ni kitu fiti sana. Ita depend na nyinyi wawili jo. Kitu ya kwanza, inafawo mwenye ujijue bro. Kau unajua, hey. Unaka hivi unaanza tu kusikia mapenzi sana. Wacha tu. Hmm. Ini ya watu wako deep in the street. Taki lover boy.
Yako soko mbae.
Yako soko. Hey, apana.
Hmm.
Usikuwe soko. We chana soko. We tuka hivo. Soko pia iko na mambo mingi. Soko ina manchi unataka kutoka. Ama uliko umetoka soko ukarudi. We kuanga tu uko vyako. Sijitu nisemeaje. Uko tu. Lakini bounda. Boundaries na rules ndio mimi naona zinafaa kwa tu yani kutoka tu mwanzo.
Mimi naona as in like yes as in at the beginning mnaweza dhani itakuwa hivyo lakini at some point mmoja wenu tu ataamua tu akue kichwa ngumu.
Acha nichome, acha niulize sasa ikitu iko fiti mnaonaje unafaa kuchukua type yako ama si type yako?
Si type yako.
So kasi type yako inamaanisha
demo na type yako bro mi hey mi takaa si ati nini.
Bro, type yako, kama uchukui type yako ina maana unakula tu firinje. Ama.
Ndo maana nasema ukichukua type yako, utaanza kusema, hii shori yenyewe. Yeah, we can lead up to something.
So bus type yako ni gani?
Unafaa kuchukua yule as in like
type yako ni gani? Type yako nani?
Type yangu.
Who's your ideal story? Yeah, who's your ideal story?
Type yangu ni Inoha. Ule.
Ah, Butere. Sikia Butere, sikia Butere.
Eh? Butere amepotea. Jerry.
Yes.
Era de yako.
Mbona umenyamaza hivyo bro?
Bro.
Si hadi watu wa Citizen wakiswitch. We go over to Kisumu. Kwa mjamaa unyamaza.
Huyu nyani alitoka wapi mse?
You are lying, nilikuwa nimedhani as in legit bundles zimeisha mse.
Mimi niko zile za rada ya hii stuff ni gani? Nadhani hadi kuna error. Kumbe ni
lazima unyamaze kwanza.
Hii story ya too happy juu na jambo na nyamaza. Type yako ni gani mzee?
Simtulie niwaambie. Kwanza niliona quote nyingine hapo when you ask something. Nangoja ndo ujibu.
Taki maneno mingi.
Unajua mimi ndo kwa quote machan 20. Haya, sasa swali ni gani? Swali ni gani?
What's your type?
Huh? What's your type? Type C.
Wewe tu funga tu mdomo.
Nyamaza basi, nyamaza. Nyamaza.
Sasa mna jam.
Azii, sasa unataka IQ ndogo, IQ ya mende. Tutabishana
na wewe. Yaani niambie kwa akili ukadhani ni fani.
Sasa mnataka nianze kupeana description.
Watararuka.
Description.
Listen bro. Problem is
nianze description.
Oh, but you know. Hatutaki kusikia hata.
Bas.
Description ya firinje hapa today kusikia.
Ningewasomea hapa inchi ya kiuno cha nyingi.
Mnaweza fanana. Shida disibu ili mnaweza fanana uso pia labda ujui. But anyway, so long as you're happy for you bro. Mamia,
it's right. Maskuembe hivi.
Maskuembe
hivi. Miguza defender hivi.
Paja za kuku.
Nyuma ya Hazard.
Hey bro. Ai. Unajua mimi sikizi na waogopa sana mse. Unajua kuwanche katika hivi na boys kume kijana hama kupigia hesabu. Ai zi.
I was joking. Or was I?
Mse walezi. Haizi kuwa na joke isu ya. Tangu ile siku joke? ya siji ilikuwa ready itama zi kuora.
Gano?
Ile siku ya Quora, alikuwa anachopia mambo ya Quora. Sijui hiyo website fulani.
Hata usiseme. But
by then niliona kitu kingine.
Yo, usituambie. Kaina involve yo. Usituambie.
Hatutaki website yako. Nye, najua Andrew Tate alikuwa anasema venye sijui alikuwa na best fulani alikuwa shoga nini sijui mimi at least pia mimi naweza pia nayo story.
Shori mazee. Una ukiongelea leo utasikiaje?
Mafi. Ni wewe.
anaitwa
Shori lakini he has more game than you. Ya kutupiga mse, lakini mi nita encourage Jo tafuta ma FWB mse, kuna masneki kupunguza baridi, lakini niggas like me chastity, heaven is the goal.
FWB mi najua ni forward wing back.
Hey bro,
hey, lakini hakuna position kaa hiyo hadi
Butare ni unajua futa ya kwenye watu wezi judge.
Forward wing back.
Hey, buda. Kwanza unajuanga Sunday inakuanga siku ya game
kijijini. Hey, kwanza umejuaje?
Unajua hey. Nini wanapewangwa off Sunday? Om mahouse and... alafu mademu wengi hiyo siku wako. Okay, sijui kanita mademu hawa wasichana wao walio balege. Unapata wamekuja game wajipaka zile ofa za virenje buda unafunga hivi bao alafonta wanga amenikunywa wako poa
katuanga
amenakuanga amenimumunyako
ati kama anaza tuanga ifo mpira amina safanya yako mimi nini. Eh hey, buda wanga mbaya mse. Hivo ndo love, hivo ndo kwa first love mse ilikuwa kitu tu kama hiyo. Hivo. Lakini shida mse hizi, mse ni kwa shua jai pool. Usi ndo ule wa kupura pena juu ili uzo.
Bana.
Ay, mi uko si hizi pura, mi uko si na short power. Uko bola di nikikupatia hivi uwezi inua. Ball ni mzito.
Alafu kila mtu anaingia grawa kwa mguu tu.
Bana jo. Nimekuja na boots nikaumia juu ya kukanyagwa.
Hizi ni mambo gani? Lakini mse, hiyo story ya FWB hata. Kitu mimi ilikuwa na lead on. Okay, pause. Ilikuwa hizi generally unaona venye hizi tabia zenye unapatanga. Okay, sijui kama umeona. Lakini pia wasi kadhaa wamesema kwa comments, unanipata. Hizi tabia like after mshapiga mechi na msee bro. Mnapishana na mtu live. Kama hujaonana, sijui nini. Ama hizo tabia fani juu either ni msee anataka kuanza kumchase ama ni hizo silent. Alafu mpatane solo ndo jamaa na bro. Nimi mmeona tenancies gani? Juu hizo mino nimeambiwa.
Mundati.
Sema.
Sikuizi ya hitu imechi.
Unajua hivyo na mimi nimeambiwa. Unajua sasa jana bingoni. Educate me.
Inaitua siketi.
Unangoja jawa sewe kutia mana bro. Boys ni pala.
Siketi.
Sawa,
replace na siketi.
Tabia, tendencies, behaviors after siketi.
Hii episode kwa zaidi ya siketi.
Say no more. Inachiketa
kwa siketi. After siketi. Sikite ba amfai kuwa watachi kwa sana. Una get.
Buda, mbona mlikuwa touched before? Skin to skin.
Lakini sikite ubai na kuanga na a deeper meaning than the surface.
Pause. Sindio pia ilikuwa a deeper meaning than the surface.
So inakuanga na very deep meaning.
lakini enda kwa hizo ulikuwa efe kwa attachment mbona na mlikuwa deeper than surface.
Wee, acha kucheka. Umiki acha kucheka life ya minta kuwa serious.
Suza, wa sema. Semi, oh.
Your attachment inafua kuwa maybe namsi ume plan ku stay together na
ee. Lakini usha piga seki. Tuwana.
Eh?
Simsha, mmepiga sekete bro. Ya ni intimate, ya ni intimacy as in on its own.
Unajua pia sekete as in mnafaa kuwa. Wewe mbona ulikuwa unaenda hiyo sekete ni ya pleasure ama ni ya ku connect deeper?
Pause.
Eh.
Si wanya mlikubaliana najua mimi na take notes ila sikunta nini sasa inafaa kuaje kuna difference
eh.
Sasa mimi nikianza nianze aje ama ningoja tu bibi mchumba wangu wa maisha
kipchumba
ntahepa mbio.
Mbio sana.
Ama zitahepa mbio. Gani ndi itahapa?
We ngoja, ngoja ufunge na kaha. Ama ni nikaha. Hey, ndoa.
Hey, natupoteza.
Mse tunadea jibu swali anaanza ku...
Juu, vitu mingi. Na ameanzia attachment o nini. Sitabuza tutabia.
Bro. Zikoni... Si mmekataa kusikia jibu yangu mmesema hadi nikae naye.
Sawa, kaa nayo basi. Ama uniuseme. Sorry Dricey, behavior umeona ama ume experience. Uma na kutuambia na kala. Sijui ni what the fuck nigga.
Okay, mimi yenye nimeona ni first mtu mmoja uona ni kama mko in a relationship.
Uh-huh.
Me from my experience too after you sekete hivi napata amejisave na emoji kwa simu yangu nikitoa na kasirika.
Hey,
si unashangaa unakasirika
anaanza kwa simu aje.
Kuna watu si uongea during sekete tunasema password.
Wadi ubuda. Leo do boys. Uboza na shikuwa hivi kidogo. Hey bro. Jalani shikuwa. Jalani na shikuwa hivi kende kiasi ya mepayuka kila kitu. Ndiyo maana. Ndiyo maana. Nilishi no story flani yangu ilienda aje. Kunde. Anona. Jawa funguliwa simu. Tuwa na raruka mdomo.
Sundaji tuambia yako.
Yangu na Andres. Lakini mimi saa nyingine sijajingi ya watu. Unaona? But mimi si. Pale tunajua tulikuja juu ya nini. Tukua tu tunaenjoy repeat customers. Back and forth tupelekane hivyo sawa. Kama ni once ikuwe hivyo sawa. Lakini sasa nimeku unataka tena tuanze hapa ndoa ama vitu zikwa. Azi. Alafu saa ingine kazi ni rahisi. Unacheki kuna msi anataka kitu na semi full. Sasa anangoja. Anataka ku take through the corners. Hey bro, you will die. Lakini saa ingine mimi wasi judge. Juu kuna ingine anaweza kuwa like tupige tu. Hivo like inaweza labda inaweza kuwa inaweza stick hivo ama inaweza kuwa one thing. But bro, I guess pia mimi niko na tu mechi ya Charlie ya mtu bro. Okay, pause. Simanishi na maanisha sante meaje. Some boys maneja. You'll come back. Lakini zenyewe ni kama una sau mingi, una skip line, unafanya vitu mbili tatu, anachanganikiwa, anashindwa are we a piece. Naulizo namwambia, "Oh bro, check chuja." Anashangaa rada. Lakini ye rahisi kama hiyo hivyo kutoka mwanzo, I see change. Ukianza kwa mambo mengi tunachuja. Kile tu tume agree, mimi nataka ngawe ndio useme, nikwambie yeye ama hapana hivi. Before. Lakini saa nyingine naelewa wakitaka ku change. Lakini still. But anyway, what do I know I'm a virgin? Manega.
We are purely virgins.
purely active. Ulisa, yangu ni active ama ilikuwa itu aje? Active. Hadi niko na nishapigwa deal na Nike.
Bana msi.
Nitaonyesha. Unajua Jerry anashangaa po.
The other tendencies kuharibiana jina.
Lakini abu ngoja.
Lakini sasa mnajua.
Acha niseme kitu nimeona. Acha niseme kitu nimeona pia ki happen.
Yeah.
Kuna msi nilicheck, I saw me Romeo show. Si haiko yangu, but ilikuwa ni like person next na wife, ndio. Ushauri alikuwa uboeza alikuwa na jamina fanya mambo yangu safi ni chomoke, hiyo story imeisha hivyo. Hata nikae ilikuwa by accident tuseme hivyo, but hey bro, ushauri alikuwa na other things in mind.
Mhm.
Alikula dust. Yaani mnaendanga hivi mna chill ako hapo. Bro, hadi anacheka kitu iko funny, unaona ako jaribu, hey bro, hadi uboeza alimsahau. Ako hapo na mabestiwa. Bestio de mata. Umse tu wana, hey, anajaribu. Adu na muhurumia mse. Like, oh ni ule mojo nawe. Anja kwa napo ya kurivat, anaweza. Jiani alikuwa drone in kabisa. But me, the most funny thing inakuwa, venye watu pita na hizi street, hata wezi sema wameona na mahaga huku nje.
I swear.
Wamechukua na, mtu wana kuchukua mtu sijui 3, 4 a.m. kwenye giza. Anamfungulia. Bro, extend out wameenda. Ikisha happen nishe, ulona reactions na kuja afterwards. Mm. Hey bro, wase wanaza act. Bro, kuna ma actor. Jiu mnasema hapo, Michael B. Jordan wako na composure. Hey, I'm Jona bro. Watu huko wamefanya na mavitu, lakini uwezi sema. Wenye wanapitana hivi? Alafu wenye unadhani wamepigana hakuna. Bottom line, mkopa sana kunyamaza. Sita sama kitu ingine bro.
Alliance.
Hey Jerry. Jerry amenyama.
Eh. Yeah.
Jerry. Kwani una
recall conclusion yangu?
Yako itaisha. Acha tusikie Leon kwanza.
I love to inge me aki tunataka kusema kuhusu hii kitu.
Tupe maoni.
Acha
short.
Acha Leon aongee kwanza.
Tendencies, yeah, after some as in hook up, niyo kuharibiana jina, as in munafika like bash hivi. Alafu, dema nakuona as in uko in another crowd, alafu nongea na like demu ingine.
Potential sasa.
Potential, msi.
Do?
Yo dema nez, adi anezaiti yo demu in English akando anasema, oh. You talk to Leon. I heard he has... Hey!
Lakini bro, hii kuna detail. Kuna kitu usemi. Ama ndi unasema. Ama ndi unasema.
I see you say. Mbona mnadhani kitu ni mimi mse?
Hey bro! Ata haina pio... Hii kitu haina pio zi. Ati sijui ya nani. Hii ni yangu mse. Ni yangu mse. Hey.
Isi yangu, hizi zote ni za friends, I swear.
Haina shida.
Hizi zote ni za friends.
You are the friend, but anyway.
Alafu, aizizi.
Wangambaya, msi.
The other thing niyo stuff ya kuonyesha as in like, tuseme kwa stories ama kwa status. Msi, anachupa makotes hapo. Hey, unashanga.
Philosopher.
Ikitu ni... Is it me?
Post not clarity.
bwana
sorry mzee. Bado kunayo kitu ama bado I think ama huko anao labda hiyo ni syndrome moja ya ku express
aizi.
Abu shori tuambie inakuangaje. Nakuangaje mko nayo?
Aizi mimi sina.
Hey bro, you're fakers. Fakers shori. Jerry inakuanga? Bundle zao boys imeisha.
Wallahi mse.
Atatupata tu. Lakini mse mimi nakwambia, eh. Hiyo yako umesema wallahi hiyo ni dirty, lakini ni life. Sasa lakini okay, tukue lyric, tukue critical. Solution yetu ni nini? Watu wache ku sleep around ama waifanye carefully distinctly, which is which?
Kitu naona as in watu waache kuoverthink sana, waache kuoverthink as in the situation, as in like kama ifanye as in you did your stuff, let it just stay the way it was. Ulifaya mwache kujifaya kichwa ngumu mse.
But aliona you can be better for each other. Aliona future. Akaona isi achili.
Aizi, ndo mana asema. This stuff, yeah, it's dangerous mse.
Lakini watu wakiacha kusleep around these stories naisha.
But, wakiacha inaisha mse.
Sikia mnyasa vizuri ati wakiacha. Okay, girl. If you reduce. Lakini mi kitu hiko. Pasi ya kuwa mature about everything. Isikuwe na story most.
I lie.
Nimeongea karibu 10 minutes. Na nikanoti si kuwa.
So luku unasema nini?
Mwazea dino na jiurumia hapa.
Adiwe na jisurprise ingi na vanya uko stupid.
Bana, nina nime air out my views.
Abu sema, ulikuwa taku conclude, sijui ulikuwa taku sema nini?
Eh? Huh?
Sijui ulikuwa taku sema nini? Ulikuwa taku conclude kusuizi ma security.
Unacheki, mi wana ndo avoid hizi ma consequences za baadaye ni you should just do one thing. Try to end things before ziache kuwa fun. Like kama ni yo FWB aim yako ikuwe 5 weeks, after 5 weeks toka hapo
before ikuwe. Sikia, 5 weeks. Alafu utaki mse. Bro, hivyo ndivyo anakuwa locked. 5 weeks.
5 weeks, sini kiasi. 5 weeks,
that's 1 month and a week. Abu
imagine
ukwe. Yeah? Ukwe na shori for 1 month and a week. Hey, bro. So, uwasha ingia.
Alafu. Iyo philosophy ka sekete, it goes deeper.
Pause.
kama cheki, ina go deeper in this sense. Kama utaki iyo feeling attachment. Never reach orgasm. Never. Never. I never achieve orgasm. Never. Iva utakuwa fit.
Uzuri sini virgin. Sadi ati jizo ni.
Na nini ulisikilia? Sasa ukisema ati never achieve, ya nani yake ama yako?
Zote.
Gang ya 15 seconds.
Lakini yake hatawahi fika. Hata hivyo yake hatawahi fika.
Kwani tunapiga sekunde tatu?
Sekunde tano kwani uko na nguvu aje jo?
Wacha kumua.
Unataka kumuua?
kuna story nilikuwa nimeambiwa. Avuko atuanze bro, unaweza pita na like hizo ma type zenyu ame qualify. But sasa come to disclose ya yuko na hizo story za kufaints.
Kufaints.
Eh, bado unaweza na kupiga mechi, bado mnaweza piga mechi. Ama kiwete hivi. Unajua type wako akuwa na disability either physically kidogo ama ako na kitu kama kifafa. Una still consider, unam consider bado.
Aizai.
Bro, kila kitu, kila
Me sir, as they consider at the beginning, lakini mtachoka eventually.
Mimi bro, see bro, you're still hitting amekuja crush wako huyo. Kila kitu iko sawa. Kwa ni mgumu aje kwa na shida ama macho ama labda. Au watu wako na kifafa, kila kitu iko sawa.
Ai zi bro. Eh. Hey. Yes,
bro, think about it.
Mundaji. Nobody is perfect.
Hiyo ndio flow yake.
Yo flow ni juvisi. Flow ignore kimse.
Nobody is perfect.
Hiyo ndio flow pekee yako nayo.
Hiyo.
Bro, imagine unaweza piga mechi mtu azime.
Wachana na hiyo.
Wendo umefanya azime. Hiyo ni dominance.
Yeah. All day, every
put
day.
Put her to sleep.
Yeah.
Imagine
game mwenda is over.
Imagine
end of day.
Imagine menda bash na yeye. Na ni like the first day. Hey, wasa wamemcheki. Hey, idem ako sawa. Dema piga shots mbili tatu hivi msi. Anaanza siji kushake hivi, anaanguka msi. Wale unaweza cheka mbaya.
She's allergic to cheap liquor.
Sasa amezoea heni VSOP mnampea kesi. Lakini hiyo kifafa inaweza come tu mkiwa solo. Kitu kama mechi inaweza cause. Haikuji obvious obvious. Hiyo ndo tu flow wako nayo mse.
Ikuwe tu time ya second.
Anazazima after second hivi.
Oh, basi ye iko sawa.
Iko sawa. Skill bro. Abu we picture hii kitu.
Unajua mimi nilikuwa na imagine. Azi mnatembea TV random mse. So imagine mko kwa barabara tu. Azime.
It never happened, alizima jumu liko imetoka sekete. Hiyo ni bora kuna sekete anaweza zima. So inaweza kuwa immediately after ama hiyo ndo tu iko. Lakini bro, ni kari wa huu mse. Imagine mtu kaa kari wa huu.
Ai, hiyo naye. Hiyo naye akikosa macho mbili mse. Hadi akose mapua.
Hai, buda zi. Sana kwa na haizi nusa uongo zako.
Hey, haizi. She can't see I'm a red flag, you see.
Bro, lakini, unajua kifafa ni nini? Like, unaweza kukosea kitu unadhani unafanya kazi. Mtu anatingika huko juu ya kazi yako.
Hey, bro, kani sekiti.
Kumbe ni nini, mse?
Yeah, kwa sawa.
Hey. Nakaa kona kani disa labda mgu moja ni short kuliko the other.
Hiyo si mbaya, hiyo iko sawa.
Ana mguu.
Hiyo zi.
Hiyo stama.
Hiyo stamara ni mbaya.
Wait, my head. Your head.
Hey, pause.
Acha. Si vidbe sawa. Mimi tunaangalia tu facts venye tuna factor in everything. acha nirudie junani, acha nirudie Jerry asikie vizuri, eh? Before kwanza Leon alikuwa amesema kiwete yana, tumeanza kuangalia disabilities zenye anaweza kuwa nazo. Leon akasema mguu mmoja fupi haina shida, kiwete hana shida. Nikamuuliza kama demo stama, akasema haya stamina ni ngumu. Nikamwambia imagine head unaweza pewa na stamina
hadi hizi kushinda argument. Imagine unaweza kuwa peaceful.
Kio bwana nafikiria argument. Kiangalia tu zingine. Zi anaweza kuwa anaweza kushinda ni venye ameshindwa kuanza. Anaweza kuwa hapo. Lakini
unamwambia acha niende hivi nirudi basi. Unampata bado wako hapo.
Bro, lakini sidhani kuna mse anaweza top head down. Really, tuko factual bro.
Ai, mbona?
Akose meno.
I love back and forth. Gag reflex ni natural. Hey, zizi na world bro.
Lakini wasi. Hizi vitu mnasema hapa sidhani kaa ni disabilities. Na si ati najijustify. I'm not justifying anything.
I saw you kijana with crazy vitu. Si tunawaambia disabilities ye kwake ni fetish mse.
Jo.
Kabana. Mnanimada hii studio. Ai. Ni kumoto wasi.
Kuogopa bro. Leon amesema disability or no hatambui. Kwanza kifafa. Bro kwanza amesikia kifafa tu ni time ya mechi. Hata haja think about it, amesema tu ni sawa basi mimi sina shida. Akidedi utasema?
Bro, sio unanigeuzia mzee. Sio
ndio ulipata. Wewe bro. Mimi nimekuogopa mzee. Ni ndio ufanya tunashangaa unatembea hivi street tuna
bro sitan mesema
shangaa kuna umse akona mtoi aje kumbe
siliko umepatia ulikuwa umepeana criteria mse ulikuwa umesema if anafanyike hivyo azim kwa mechi loso
si ndio eh like mnaweza piga na kwa hii mechi ama after so mnaweza piga mechi muende sherehe akiwa huko ndo na mhit.
Huko zimsi. Tunangoja paka afeit ndo tuende.
Oh boy, I didn't even go that change decision kumi yako zile za. Bado tunagonga hii kitu. I'm praying
there is no tomorrow.
Your dreams come true. Jeni abu tuwa made disability yako ni gani junikasi ya tuna.
Disability acha sana aze kusema.
Tuambie tu moja, wewe ni mbaya.
You are depressed.
PTSD.
There are no disabilities.
There are no disabilities, only imperfections.
Those are extra abilities. Special talents, extra abilities.
Yes, extra abilities.
They are able differently. Mali unique.
Zii, lakini chekini disability. Lakini ni very weird. Sijui hadi mbona nataka kuisema.
Niko sure this will be the wildest thing nimesikia lakini. Sawa, sema tu.
Like, kuna kuanga na this type of people age. Hawezi control their fats.
Ndomana nyumba yako unukange hivyo mse.
Bro. Jerry is up to water.
Nafika.
So Leon bado hapo unaweza enda.
Ai hapo zimse.
Mundati hapo unaweza ishia.
Imagine team 2 bro.
Ai.
Ama even worse. Ana ball control.
Hey, wezi. Hey. Yo, para.
Alafu wana insist ni simu tu ama akwe juu. Hey, bro. Ni yon kushwa ni fetishia. Yon ni fetishia Jerry, bro.
Unajua afadhali wangu afadhali wangu atafaint kwa bash. Bro, nyi mko bash mse. Kuna
juu.
Alafu mnasikia air freshener.
Zizi, lakini abu ya kai kitu. I think inaweza kuwa ideal. Na jojeri pia medescribe na specifics. Inaweza kuwa ina make sense. Ubos na mbua kitu wamevanya lana kukula maya freshener. Think about
it. Hey, my grey, bro. Hey.
Uniga amejua his, amejua his the shit all along.
Bwana. The boy has
hot shit.
All his life, mse. He's been
prepared. All my life, bro.
All my I've life, mse.
I've seen it all.
Mm-hmm. Hey. The boy has been cooking.
Lavender air freshener. Alafu unaweza pata Jerry anaweza go down on such a show, bro. Hey,
man. Miss is marinate.
Hey. Never. Never.
Anyway, as long as you're happy, Butere.
Never.
Kena kupea peace.
Lakini, me, my final stance on the topic ni, me, I highly disapprove of coach with benefits as from last month. I'm new to this.
At as from last month. Bro, kuwa na msimamo... Yeah. Okay, pause. Kuwa na msimamo nina.
Ati kuwa na msimamo. Like, bro, what you trying?
I ain't said nothing, still. Conclude. Kuwa mesema kuwantia last month. So sad. Not upset me, this is the new you.
Aya, simsikie. Unaona mi mbona niko against you kitu. Mi wana... It's okay to enjoy someone's extra presence without having to put a label on what you two really are. Si lazima mseme. Si lazima kuwe na label. Akula, si lazima kuwe na
vitu bana. Ati water.
Eh, no labels. Yani, imuko tu.
Sekete kwa noise was.
Hii kitu ya label ni nae. Kwani kila kitu lazima ikuwe label. Ai. Ai.
Maneno ni mingi. Si ufanya tu kazi bila title. Itaku title.
Bana.
Inaribu.
Ukweka ule kimondo.
Mi naina feel as in. For unajua men and women to go built different in terms of emotional attachment kwa mse. Sazi ni mostly kwa madame mostly ndo utapata wame catch feelings. So for men, unajua mnasema hivi mkidhani as in itakuwa rahisi kwake as in. We mbono as in una catch feelings mse.
Pia we unaza catch feelings.
Speaking from experience.
Speaking
from experience.
Unajua venye leo amesema vizuri hapo men, nyinyi mnaweza dhani na kuambia mteni shore.
Walai.
Umesikia?
Walai.
Hapo to advise.
It's tough as you. Yeah. For mostly females, mseh. Females ndo I think you catch feelings ndo inakuanga on their part, lakini si wanaume as in, we think with two heads. Tuko na hii kichwa ya juu na kichwa ya chini.
Educators, master, connoisseur.
Yeah, yeah.
Lakini mimi nitakwambia kitu rahisi. Mimi na inaweza feelings inaweza kuachiwa any side. Lakini Kenya maintenance venye mna conduct ni watu wawili. Ikuwe like it makes sense. Unataka kuniambia ninataka shauri ya maintain na nothing. Mechi imeisha hivi, mumeanza hapo kadi pillow talk advice ya maisha, umeanza hadi kumassage mtu juu unafanya hizo extra zote juu limpikia bro. Okay, kupika sisemi iko na shida, lakini kuna talanta nyingine upichi si ya kilabu bro. Umetengenezea msela lasagna vitu hata jiona mtaka bado kwa ni gatu nitakuja hivi kwa ai bro zi. Shauri hapo na kana kutengeneza pepili mkama masake bro, na kuchunga hapo kaka mtoi. Kajari alikuwa anaoga na panga soap. Sasa hiki janadi yako na kana ameogeshwa shawake.
Bwana msi.
Bro ako na bathing sijui zinaitwa body wash, shampoo, sijui kon. Bro alikuwa anajua ngatu ni kinyesi ya ng'ombe inatucha. Janadi maisha. Hizi baki same.
Nizo ni za gunia.
Jo.
Anajiosha
na chukua 7 months kwa soap.
Una subona kuna time boil kwa ngana domat. Plani hapo hivyo inakaa. Sijui material. Kitu funny na kagunia gunia hivi. Kitu ilikuwa busy bro. Sasa hiyo ilikuwa hii ilikuwa ngaya kitu ya kumsugua bro, pause. Lakini
kwanza na make sure tumeikanyaga kanyaga msi.
Jo asahau, asahau. Ako ndio nezi itumia.
Kini tumetoka mbali.
Lakini mimi nasema tu conduct yenu bro. Jumia mimi na believe pia kuna levels za security. Like kuna different levels of intimacy. Kwa hiyo utapiga msi ingine hapo alafu utakiabaki sijui yapi. But best thing tu ni kuweka mimi. Lakini kibidi, lakini best thing wasee watumie nini mse, watu wajichunge huku nje bro. Na watu waende wafanye ma check up, watu wafanye ma check up jo.
Facts
mse. Stay safe. Hey Buddha, sinani wasikia hapa tupe kinini mse. Deuda kwa tupe hapa tuko na brand ambassador bro. Ama trust. Jira na tupewashua. Na gavu. Amwambia wewe ni mzalendo wa nchi sio?
Bro Azi Jeriad sijiko share na hii video mse aliyasema ati bro kayo kitu iko tunapiga hadi juala tunaifundika hivi. Jeri sana moyo mse.
Yo mse bro. Gavana mpya anajua hiyo. Ana kwa brand ambassador anaambiwa gorogoro. Gorogoro hamwezi.
Kuna umena kama gorogoro saba. Bidhiyo mstari ili wak. Jana.
Yo mstari ni bisu se.
Abu, okay, tukifunga. Tumeanza kuongelelea latex. Bro, swali raisi, ujipate hauna shauri ya kuwai, utaona aje? Utafikiria vitu mingi ama utaona ude anataka kujiprotect pia ye? Like kumeangukia?
Yeah.
Tami mkukua kevi? Ama unashtukia labda usiku huko umepanga? Ana kuwai, utabeba aje? Like anafikiria kuji protect ama unaonaje?
Red flag.
Okay, kani shauri nye mme as in it's the first time nafanya hii kitu. Hiyo ni red flag, lakini kazi mmekuwa mkifanya na yeye. That hiyo ni kuji protect. Kani the first time alafu unaona shauri anatoa sijui kwa draw. Hey,
yo. Kama ingekuwa wewe, somebody else could have done it. Somebody else.
Haina shida, ungekuwa kwa mwingine. Story ni protection. safety.
No. We can do better than that.
Kwani kuna story big you say? See.
Ah, yabo hiyo ni story kubwa sana. Apo ni beef. Get the fuck out of here.
Unapigwa na butwa hadi unashangaa. Amiko ndio kweli sijui naza react aje. Wallahi mimi sijui.
Amo ichukui mezi.
Lakini mbona vitu ndogo ndogo, mbona vitu acha ujinga pia wewe. Lakini bro, mbona vitu ndogo ndogo zina draw from the goal. Goal hapa ilikuwa moja clear. Tumekuja hapa kazi. Kama hauna si unapewa na unaendelea na kazi bro. Vitu ndogo ndogo zisikulida from the goal bana.
Ai, inaweza kulida wewe from the goal.
Piga kama umeenda pale ulikuwa unaenda bwana.
Mambo another thing. Aye. Ni ka, okay, Saka mko in the moment. Alafu hiyo demo aseme Amonji na msemo mwingine.
Bro, unamwambia excuse me madam. Naitwa Jerry, naitwa Jerry. Acha vitu mingi bwana.
Ama unasema that's what they call me in the streets. That's what they call me.
Sasa amekuita ina jina amekuita Bartholomew.
Kutoka hapo jina yako wewe siku jina yako ni Bartholomew.
So speak. Hey,
I mean as a job. As a job.
Aki pass.
Mimi namaliza kazi kwanza. After that ndo saa nampiga mabibi.
I had you say another name. Who is that nigga? Who are these niggas?
Who are these niggas?
Lakini hiyo ndo mtu anafaa kuja. Lakini pia wewe mlipatana tu ovyo ovyo mjasema jina. Mkwanza na intro. Nataka aje.
Azim mlijuana ni ile Azim. Ako in the moment tu akafikiria tu ex wake au kitu kama hiyo.
Yupo mpya deja vu amekumbuka Sospita akakumbuka eh. Kijana ni ka Sospita bro. That's my doggy dog. That's my buddy.
Na kama ni jina msika.
Ah, wewe wacha hivyo. Wewe wacha hivyo. Abu imagine.
Ilikuwa ni seven the most cringe thing ever.
Unaweza sema bado.
Kama coincidental. Ikuwe jina ya msika buda kutadu.
Mimi nitasherekea msi.
Yeah boy, let's go.
This is a sign. This is a sign. Akona.
Unasa, the apple don't fall too far from the tree.
Like father, like son.
Hey. Sinimo. My cousin since mtai na konga jio line ya. Ya nini? Mamtasi.
The apple don't fall far from the tree.
Mamtasi's cousin.
Unaenda home. Family disappointment unakuja umeji revive bro, unaambia mzae. I know you won't believe this. Mm-hmm. But you're my boy, bro. You're my doggy dog.
Yes, hey bro, me na celebrate msi.
Hey. Let's go, boy. Let's go. Hey, msi. Abu waje nasema jina ya best yako. Yenye uko sure ni
yote tunapigana si ati nini.
Kupigana, ana sherehe bro na kupia. Me too, nigga. Me too. Tunakompena.
Ai, lakini mimi naweza shtuka.
Hey, bro. Even mimi nakuwa priest, bro. Mimi nakuwa father.
Literally.
Hey, no way. Umesikia boy ati literally, bro.
Literally.
Jamaa amejaza mate kwa mdomo. Kwa nini sasa ndio umetoka Katuldi?
Zizi nimeona hapa. Jua hii mti nimeona ndizi zingine hapo we.
Hey bro, kwa nini ndizi?
Mwana yule msana break mzee. Mse kumbe ana
kwa nini juu ya ndizi? Kwa nini wewe ni mlaita?
Anasikia njaa after every 20 minutes.
Mazi. Kila time show si uongeze na ujakula leo umekula kidogo. Sasa umekula gorogoro nusu.
Ile time nilikuwa nimenyamaza silikuwa nimeshuka kwende ugali.
Bwana umse mkoluya land mnapiga sherehe unaona mse anatoa powder. Unadhani ni staff mse kumbe ni the bro. Look.
Ukumbuki ile siku nililambanga unga.
Bro, unajua mse kuna date kwa tunapika sembe akalamba nini? Akailamba ka glucose bro. Hey, jana naye. Wewe Nairobi, Nairobi nayo imekuosha. Na bado. Tunaweza piga ka wind up lakini my guys jo. Na wanyi mnaonaje?
Jo.
Yeah.
Oh, lakini nitafuta kutafuta better friends. Hakuna wisdom leo imesemekana bro.
Si leo mimi nimeangushia makuu.
Quote. Oh, kitu angushia quote za mdomo watu wengine wanaangusha quote za figures bro.
End it before it stops it stops being fun. Hiyo ni quote one. It doesn't have to have labels. Hiyo ni quote two.
Haya, sema kitu yako ya mwisho watu kutoa hapa.
Mahatma Gandhi. You don't know me, son. You don't.
Hey, labda tukita gorogoro juu.
Lakini guess what?
Mrenda.
Guess what? Sim guess what?
What?
Branch imevunjika ikaanguka chini nikipanda mti. Guess who's gone carry the logs?
Hiyo si log, hiyo ni mti. Hiyo ni mti.
Eh? Who's going to carry the log?
Unadai kujua log nini?
Arrest this piece of shit. Eh?
Thank you.
Anyways, guys, man's like Jerry, peace out.
Shori.
Mi sina quote. Mi tawambia tu.
Tutaki quote.
Mnataka nini?
Wewe funga tu.
Ait. Leon. AKA Mzazi.
Ait.
It's been.
Kwa di umanza kuwa stamara.
Unataka kufungua roho. Unataka kufungua roho.
That has been our time.
Hey, that hey. Bro. Abumba, cash on the chat. Cash on the chat.
Sasa mimi nimemaliza.
Mr. Mengi akusema. Anyway, kama Kenya ulisikia, kama wezi abstain, safety. Better inakuanga better safe than sorry. Ndio hiyo. Si ndio quote.
We. Siketi.
Nachoka mgongo daily hapa juu ya kuwabeba bro. Lakini ina shida. I'm built for this. They don't know me, son.
They don't know you, sir.
Eh, imekuwa time yetu. Tune in. Pale hivyo kwa socials. Hope kutoka mkisikiliza hii pod na wiki ikiendelea tutaendelea. Hopefully tutainteract more. Follow account yetu. Mnaweza pata Leon pale at Mzazi. Jerry, man's like Jerry. Yeah. Ni mtanipata hapa fresh and clean. That's been our time.
Yeah. Oh bro, no Lisa.
Safe next, and sorry, man.
Next episode tuko We are cooking something, guys.
Kuna, yeah.
Hey, like... chakula tena.
Ah, tutashtua good time. But something is cooking.
Something is cooking.
Something big.
Pause. Yeah. Tune in, like, share. What you
comment?
Comment.
My voice not in talk to woman. Yeah. Tell us, give us feedback. Give us feedback. That's been our time. Fresh and clean. Stay tuned. Tumekuwa na Jerry, Leon, na Mzee Mundati. Peace out.